Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Ikiganiro ni Heza, Radio n'Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Bakunzi bacu rero, nimwegere nyakira amajwi zanyu maze mwihera amatwi ibyo twabateguriye kuri uyu munsi. Muri studio muri kumwe nanjye Olivier Satibasumba mfatanyije na mugenzi wanjye
Musabye Maria Yvette. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kwibanda ku gihe u Rwanda rurimo cyo kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi. Turaza kuganira n'umwe mu bakurikiranira hafi imibereho y'abarokotse Jenoside, tuganire kandi n'abajene bacitse ku icumu maze batubwire iki imyaka 20 basigiye mu kwiyubaka. Turaza kandi kunyarukira mu ntara y'Amajyepfo maze tuganire n'abapfakazi ndetse n'abana bavutse kubera ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorewe abagore mu gihe cya Jenoside.
Mu gutangira iki kiganiro cyacu, reka dukurikire ikiganiro kirambuye mugenzi wanjye turi kumwe hano muri studio yagiranye na Bwana Rugero Paulin, aho yatuganiriye muri rusange uko imibereho y'abarokotse Jenoside ifashe nyuma y'imyaka 20.
Nitwa Rugero Paulin, ndi umuturage utuye mu Murenge wa Nyakabanda mu Karere ka Nyarugenge.
Tugiye kugera mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 20. Twagira ngo tubabaze nk'umuntu ukurikiranira hafi imibereho y'abacitse ku icumu, ubona iyi myaka 20 ishize ibasigiye iki?
Icyo kibazo ntabwo cyoroshye kugisubiza, kuko ibajije imibereho y'abacitse ku icumu nayo gusubiza mu bice bitatu cyangwa bine. Irebye imibereho y'abacitse ku icumu muri rusange, harimo ibibazo bitandukanye. Hari abafite ikibazo cy'ubuzima nacyo gikomeye, bivuze mu buzima hari abafite indwara bandujwe cyangwa banduye, icyo ni igice kimwe. Hari abadafite amacumbi, hari abana bakeneye aho baba no kwiga n'ubundi buzima busanzwe. Abacitse ku icumu rero bari mu Banyarwanda, kandi Abanyarwanda bose uburyo igihugu kibayeho nako Abanyarwanda babayeho. Mu bacitse ku icumu rero by'umwihariko reka mpere mu burezi. Mu burezi ndashimiye ibimaze gukorwa kuri muri iki gihe cy'imyaka 20. Dufite abana bize, nubwo bize bikomeye mu buzima bakomereye, ariko ubu ni abagabo. Dufite abategetsi, abayobozi benshi b'abana bacitse ku icumu, mu bahungu no mu bakobwa. Ntabwo naguha imibare nako kwiragaragara, ariko barahari. Hari intambwe yatewe rero muri icyo kigero cyo kwiga. Abana barize, bariho na n'ubu barakiga. Icyo ni ikintu kigaragarira buri wese. Ikindi kibazo tuvuga nk'ukerekeranya n'amacumbi, icyo ni ikibazo gikomeye. Amacumbi yarubatswe, abantu ni abantu, hari abajya babyubaka bafite umutima wo kubyubaka neza, hari abajya babikora bahushura. Ntabwo no muri iminsi mwumva ko ari kugenda basubira mu mazu yagiye yangirika, ariko muri rusange byose bigenda n'ubushobozi bw'igihugu. Hari ababashije kubona amacumbi, hari n'abatarayabona. Hari abasaniwe amazu bari basanganywe, ariko hari n'abatarasanirwa kubera ko bigendana n'ubushobozi bw'igihugu. Ariko nta wavuga ko bidashimishije, birashimishije rwose. Ari kimaze gukorwa kigaragarira buri wese. Ahandi mu bigendanye n'ubuzima bw'abantu mu bafite uburwayi, Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwinshi bwo gufasha abantu mu barwayi cyangwa se abandujwe, abafite ubumuga bakomora kuri Jenoside. Hari igikorwa kinini cyakozwe. Abantu babyitayeho generakira no ku mwanya wa kabiri mu buvuzi biragaragara, ndetse no mu burezi biragaragara ko hari abantu bagira icyo bamarirwa. Yego, si bose nk'uko umuntu abitekereza, ariko nibura uyu munsi bavuga ngo bigeze nko ku kigero cya 85% abantu bavuzwa. Ngira ngo mwumva muri iyi minsi uko abasirikare bitanga bagahaguruka gakuru uko bashoboye kose kugira ngo abantu bavurwe indwara zidakira, inkovu bafite. Ni igikorwa kiriya ntugira ngo ino gifa kurwa na buri wese. Ni Leta y'u Rwanda bashyizemo ingufu bakabicisha muri mu buvuzi bw'abasirikare, kuko bafite ikanombe, bafite hari hopitali ikomeye, hari abahanga. Abatabashije abo indwara zibarenze, Leta irabishyurira bakabajyana hanze kuba afite indwara zihariye bashobora kubakenera aba specialist yanda tukaba tudafite. Icyo gihe hari abatwara hanze mu Buhinde n'imwe mu Burayi, ibyo nabyo byaragaragaye kandi bigaragarira buri wese. Ni ukuvuga ngo Leta iragerageza gukora mu bushobozi buke yari ifite, mu bushobozi buke ifite kuko hari byinshi bibazwa ariko bintu birakorwa cyane. Ikindi kibazo muri rusange rero abacitse ku icumu ndabashima cyane kuko bavanye amaboko mu mifuka baritanze kugira ngo bumve ko bafasha kugira ngo igihugu kigere aho kigera barakora.
Ese muri ibyo bibazo bahura nabyo bitarabasha gukemuka, mwe mubona ari iki cyakorwa kugira ngo imibereho yabo ikomeze kuba myiza kurushaho?
Byose nakubwiye nti bigendana n'ubushobozi bw'igihugu, ariko ibyo wakora byose, ibyo watekereza byose, udafite ubuzima ntacyo wakora. Wagushyira mu nzu nziza udafite ubuzima ntacyo wakora. Waguha ibintu byiza byose udafite ubuzima ntacyo byakora. Icyo ntekereza ari cyakorwa kihutirwa kandi kiri gukorwa, ni ugumya gufasha abafite uburwayi, ni ugumya gufasha urubyiruko dufite rwagiye rukigira ibibazo bitandukanye, kubagarura mu buzima bwiza. Ni ukuvuga ngo hari abagiye bishora mu biyobyabwenge, hari abagiye bacika intege kubera impamvu zumvikana kandi zigaragarira buri wese. Akaza kwibuka ubuzima, akaza gusa nkugarura ubwenge, gusa nkuzanzamuka iminsi yigiyeyo.
Nyuma yo kuganira na Bwana Rugero Pole, twanegereye bamwe mu bajene barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi maze batuganiriza ku bijyanye n'aho bageze biyubaka. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije.
Igihumbi kimwe 1994, 2014, imyaka ibaye 20 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Ese muri iki gihe kingana n'imyaka 20 yose urubyiruko rwacitse ku icumu ubu rugeze he rwiyubaka? Twegereye bamwe muri bo maze turaganira batubwira uko imibereho yabo yifashe.
Nitwa Musakure Innocent. Uruhare rwo kwiyubaka, intambwe igeze tugezeho irashimishije cyane, kubera ko muri 94 twari mu mwijima w'icuraburindi, ariko uyu munsi wa none hari icyizere. Ariko imiryango twasigaranye abana bato twagiye turera ubona ko twateye intambwe ishimishije. Urubyiruko muri rusange rwabashije kurihirwa, ruriga, rurangiza, batararangiza nabo uyu munsi wa none bari mu mashuri, urabona ko bageze ku ntera ishimishije ku buryo nabo bafite icyizere cyo kubaho, kuko mu minsi iri imbere ntabwo wabonaga ko mu gihe cya 94 wabonaga ko inzozi z'urubyiruko zitari zihari kugira ngo bazamenye ko uyu munsi wa none baba bageze kuri uru rwego bariho, cyane cyane ko uyu munsi wa none ushobora kubona nk'umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa arangije kaminuza ukabona yarabashije gufasha abandi nabo kuzamuka bakajya ku rwego ariho.
Nitwa Mwubahimana Joseline. Ahantu tugeze twiyubaka ni ahantu hanini cyane, kuko tugeze kure mu buryo tutatekerezaga. Uhereye nka 94 nyine intambara ikirangira, umunyarwanda nta kizere yari afite yuko yageze ubu ngubu ageze ahangana ku nguko. Nubwo ngo intambara irangiye twasigaye turi imfubyi, tubona nta wundi muntu dusigaranye nawe, ariko Repubulika y'u Rwanda yaradufashije, yatwubakiye amazu tubamo. Abana b'imfubyi bafite ahantu babarizwa, nta mwana w'imfubyi ukinyanyagiritse hirya no hino, yaraturihiriye amashuri turiga. Ni ukuri numva ku ruhare rwanjye ntako itagize, kuko iyo umuntu yize akaba afite ubumenyi abasha no gufasha bagenzi be. Ikindi cyongeyeho, hari abari barasigaye ari ibimuga, Leta yarabafashije irabavuzana n'isaha iracyabavuza.
Banyitara Ndawusharegisi. Kubiyubaka birimo biragenda neza, kuko iyo turebye imyaka 20 ishize tukareba n'abana bari basigaye ari imfubyi, ari batagira ababyeyi hepfo no haruguru, tubona yuko bamaze kwiteza imbere, babashe kugira ngo harimo bamaze gukora abanyije amaniverisite, barangije kaminuza, bafite kwishakira ubuzima, harimo n'ababashe kubaka ingo bageze mu gihe cyo kurera abandi. Ibyo nabyo tubona ko ari intambwe ya mbere ishimishije, kuko umwana wari usigaye ari incike itagira hepfo na haruguru, akaba Leta imaje kumurera akamuha uburere, ikaba imaje kumugeza ku rufatiro rufatika. Ibyo ni ishimwe rikomeye cyane, kandi tukongeye tugashimira Leta y'ubumwe ko ibashe kugira ngo igende idufasha kugira ngo dushyingure abacu. Nabyo ni ishimwe dushobora gushimira Leta, kuko yadukoreye ibintu bikomeye cyane igihe twari dusigaye ahantu umuntu atabasha kuba yakwishyingururuwe ubu ikaba leta yarabashyinguye kandi ikaba yarubatse n'inzibutso ikaba irimo no kuba yubaka n'izitubakiye ibyo nabyo ni ishimwe twashimira leta y'u Rwanda kuko ni intambwe ikomeye cyane
mu gihe u Rwanda ruri kwibuka ku nshuro ya 20 kandi leta yakomeje gushakisha uburyo bwo kubanisha neza bene igihugu kubera amateka mabi y'amacakubiri bagiye banyuramo ni muri urwo rwego gahunda ya Ndi Umunyarwanda yashyizweho ese iyi gahunda izamarira iki abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka
iyi gahunda twayakiriye neza cyane kubera ko ikintu cya mbere twiyumvamo nuko turi umunyarwanda umuntu wese iyo umubonamo umubonye ukwari umubona nko ari umunyarwanda kurusha uko mbere twabonaga umuntu akabona ko ukamubona mu wundi bwoko ariko umunsi wa none cyane cyane ngiye ndatanga urugero ku rubana nk'ikindi gihe bigeze kubaho abana b'inyange baravuga ati twebwe nubwo mudutandukanye ariko twese turi abanyarwanda nkumva rero twafatira ku rugero rwo kumva ikiduhuza cyane ari ubunyarwanda aho ururimi turaruhuje umuco n'umwe twese rero kuri gahunda ya Umunyarwanda izaba ishingiro ryo kubaka kino gihugu kuruta uko imyaka yindi yose twabayeho nkabona ko rero nkanjye ku ruhande rwanjye iyo mfatanije n'abandi kubaka iki gihugu nifatanye n'umuntu wese ntitaye ko uyu muntu ari uyu nubi nkumva ko rwose ku ruhande rwanjye n'Umunyarwanda izadufasha kugera ku nshingano zo kubaka kino gihugu cyasenyutse kikaba kigeze ku mucyo ushimishije
ibyo bikorwa bahuriramo duhurira mu kazi gatandukanye nk'abakora mu nganda cyangwa abakora mu zindi mu yindi mishinga runaka kuko na mushinga runaka uhari w'umuhutu cyangwa w'umututsi aho hose babasha guhura muri iyo mirimo umukoresha abasha kubakoreshamo ko nawe ajya gutanga akazi ngo arobanure w'umuhutu cyangwa ari w'umututsi cyangwa ari w'umutwa bose uje afite ububasha bwo gukora ako kazi abasha kukamuha bagakorana bagahurira ngo muri iki gikorwa ahandi dushobora guhurira tukabona ko turi abanyarwanda kimwe turi abanyarwanda ndaturi umwe igihe cy'umuganda umuganda rusange wabaye ubona buri wese akoresha amaboko ye atareba ngo kanaka nakora cyangwa ntabwo akora kanaka na n'umuhutu cyangwa kanaka n'umututsi cyangwa kanaka n'umutwa ibi byose nibyo tubasha kurebamo tukabona ari ikimenyetso kigaragara ko abanyarwanda bagenda bahura bagahurira muri yo ngo by'u Rwanda ahantu byafasha byahe navuga ko byahera kuri abo bana babyiruka mu yindi myaka izaza kuko nekeza ko byasibanganya kongera kugira imitekerereze mibi yo kugira ngo bicane imitekerereze mibi yo kugira ngo bongere barobanura amoko nkabona ko bose babasha kubona ko u Rwanda ari ingobyi y'abanyarwanda ari ingobyi ihetse abanyarwanda bose ari abanyarwanda kimwe simba nibabashe kubona ko uri yari umuhutu uri yari umututsi uri yari umutwa mbese bakabasha kubona ko bahetswe n'ingobyi y'u Rwanda
kuri bamwe ngo iyi gahunda basanga izafasha mu kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo ngo cyane cyane ko hateganywa iteganyanyigisho yazifashishwa mu kwigisha abana bakiri bato
Jean Baptiste arakoze cyane ndetse tuboneyeho n'umwanya wo gushima mwese muduteze amatwi muri aka kanya bamwanya b'iki kiganiro cyacu rero reka tureke indirimbo Rwanda yigenga ibashimishe
kuryana amahanga gabana Afurika bayitera imirwa ubutitsa u Rwanda rwacu bararuta bikwira ku isi imbibi zarwo baca imipaka yo kudukinagaza ngo tudahuza tukagira ijambo ubutaka bwacu babuha amahanga
twiswe ko duhawe ubwigenge bamwe bigira ibyigenge ingoma y'igitugu ibonye ikaze bicarira gucura inkumbi bacura amacumu butitsi bategura genocide yakorewe abatutsi amaraso arisukiranya basibanganye isoko iduhuza ubwo igihugu cyageze ahaga bagukunda Rwanda baritanze kwikotaniro harya byari bikomeye barakubohora batanga ubuzima bwabo batijana za wigenge Rwanda
kandi twihesha agaciro ubumwe amahoro n'ubwisanzure turi gelinga by'ukuri n'amajyambere duhuza amaso uri wese akagira ijambo cyo twese tubyine Jerunga yagutsinda imyumvire y'amatsi bihugu imiyoborere myiza ikanze kubw'ubutwari bw'abanyarwanda bitanze bakintego yo kubohora igihugu cyacu bakagarura ibiduhuza ya mungiro Rwanda yacu komeza uganze
Rwanda waribohoye ufite ubwigenge wiheshe agaciro witeze imbere ufite icyerekezo kandi ukomeje guhiga Rwanda yige
Nubwo imyaka 20 ishize jenoside irangiye hari bamwe mu bayirokotse bagifite ibikomere byo ku mutima bitewe ahanini n'ibyo bakorewe muri icyo gihe aha twavuga nk'abari n'abategarugori bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse na bamwe bakaza no kubyara abana biturutse ku ihohoterwa bamwe mu bana bavutse muri ubu buryo nabo kandi usanga batarabasha kwakira ibyabaye kuri ba mama babo ndetse no kwiyakira bo ubwabo ibindi ni mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije ubwo yanyarukiraga mu majyepfo y'u Rwanda
aba babyeyi twaganiriye usanga barabashije kwakira ibyababayeho nubwo hari bamwe usanga babaca intege kuri bo ngo ni ubutwari kuba barabashije kurera aba bana nubwo base babagiriye nabi mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu 1994
nitwa Mukantabana Beata ntuye ku Kagitarama mu karere ka Muhanga akagari ka Kagitarama ndi umumama w'abana babiri umwe namubyaye mu ntambara anabyaye mu ntambara yitwa Uwizeyimana Aline namubyaye mu buryo bw'ihohoterwa ubundi njye ntago ngira akazi runaka nize amashuri atatu agamije amajyambere y'imyuga nari ngeze mu mwaka wa kabiri secondaire ntago nabashije gukomeza kubera ibibazo by'intambara intambara yarabaye imaze kuba nyuma y'intambara natangiye kurera barumuna banjye ubwo nanjye nari ntwite uriya mwana witwa Aline namubyaye intambara irangiye noneho ubwo natangiye kuba mu buzima bwo kwibana ndera abandi bana ndera n'uwo wanjye. Nari mfite ikibazo kuko abantu benshi babaga bambaza uburyo kina natwise umwana n'uburyo namubyaye.
Twaje ku bibazo by'abana mu miryango, abana imiryango irabanga, tukagira n'abaturanyi bawe bakomeza kubatoza imico ko atari abana nk'abandi. Abana tukomeza kubarera kuyo tubahisha, nta kintu tubahishura ngo tubabwire. Uko tubaha rero ni uburyo ntabwo nuko mbibabwira, nta kazi ngira, ntabwo no kuboha. Iyo dushaka kubona nk'umwambaro ndaboha, nakuza nk'igihangano cyanjye abana bakajya ku ishuri bakiga. Naba ntashoboye kuboha ngahinga, ndisambu ngahinga, nkatunga n'ibyo mpinze. Nabyo kandi mu bushobozi buke kuko ndi umurwayi, ndi umuntu ufata imiti, nta mbaraga ngira kubera gufatira imiti igabanya ubukana.
Noneho muri cya gihe ni ukuvuga ngo nk'uko n'ubundi umuntu yazaga kukureba akavuga ati warabyaye ubundi se uyu nguyu we yaturutse mu bwatsi bwa hera nuko nyine none se iby'Imana yashatse gukora nuko nyine byagenze ubwo nyine ni ukuvuga ngo ukaba uri mu kugira n'utundi tuntu uvuga mbese ubwo sinzi ubwo wenda ntibirazamo neza ariko ubwo bishobora kuza muri icyo gihe.
Uretse aba babyeyi bakorewe amarorerwa nyuma y'imyaka 20 Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, abana bavutse kubera iri hohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorewe abagore muri icyo gihe, ubu bamwe bari kwiga za kaminuza. Nubwo ariko bageze kuri iyi ntambwe usanga batishimiye imibereho yabo kuko batibona mu miryango yabo kwa nyina cyangwa kwa se. Kuri ibi kandi haniyongeraho kuba bamwe mu baturanyi babaha akato kubera uburyo bavutsemo.
Ubwo igihe cyarageraga nkigunga nkumva ndabanze nkumva nta muntu ushaka kuvugana nawe, nkagira agahinda kenshi. Ariko ubu ngubu icyo gihe kijya kongeraho bigahuza n'uko itariki baduha zo kujya muri forumu zigeze, bigatuma ubu ngubu navuga ko forumu yatumye mbasha kuba muzima. Ubundi nahoraga kwa muganga nivuza kubera akenshi ntago nabaga mfite uburwayi burengeje ubw'abandi, ahubwo uburwayi nabaga mfite akenshi bwabaga ari agahinda mfite mu mutima bikambabaza cyane. Akenshi byabaga ari hahamuka ku buryo njye mbona intera amaze kugeraho kubera forumu, mbona nanjye nabasha gufasha abandi bafite ibibazo by'ihahamuka, mbona hari ikintu nabafasha. Mpita nibuka ukuntu njyohewe n'ubuzima, nakabaye umuntu w'inkumukundanye nagakundanye n'abandi, njye ntabwo byigeze bimbaho.
Aba bana iyo muganiriye usanga bafite agahinda kenshi gaturuka ahanini ku buryo bavutsemo. Icyo basaba umuryango nyarwanda ni ukutabarenganyiriza ibi bibase bakoze mu gihe cya Jenoside ngo kuko nabo batashatse kuvuka batyo.
Reka dushimire cyane mugenzi wacu Jean Baptiste kuri iyi nkuru.
amahoro iwacu ngo abana barakina n'abandi bana imiryango isurane duce imigani dusakuzanye duhane umuriro tuzire gutwika Inyikirize bimwe Dute amahoro iwacu Amahoro iwacu
ikiganiro cyacu rero nk'uko mubimenyereye tugeze mu mwanya dukurikiraho ubutumwa bw'abatwandikiye ino saha umugisha ni karibu muri studio
sutuye mwanya w'ikiganiro cyacu twongeye kubifuriza amahoro y'Imana uyu ni wa mwanya tubagezeho ubutumwa butandukanye abakunzi bacu baba batwohereje ubutumwa bw'uyu munsi reka tubuhere ku bwa Munyanyindi Joseph wagarutse ku kiganiro twabagejejeho cyavuga ku bijyanye n'ubutware Joseph rero akaba yaragize ati ni byiza gukorera igihugu no kukitangira kugira ngo urubyiruko ruharanire kuba intwari ubundi butuma twakiriye n'ubwa Munyengabire Viateur wavuze ati dushima ibiganiro byanyu kandi twishimira uburyo mwita ku byifuzo byacu reka dusoheze ubutumwa bwacu ku bwa Bukibara Utakabera Samson watwandikiye atubwira ko ubwo yari mu mashuri yisumbuye yari mu itsinda ryakwanaga n'ikiganiro heza aho yigaga Samusoni kandi yanakomeje dusaba kuzashaka uburyo twakorana n'ishuri ubuyigishaho tukatwambwira tuti uzatugaye guhera n'uzatugaye gutinda reka dushimire cyane Munyanyindi Joseph Munyengabire Viateur ndetse na Bukibaruta Kabera Samusoni bamwe n'ikiganiro cyacu rero reka ubutumwa bwa none tubucumbikira ha turamona kubanamenyesha ko adresse zacu zahindutse kubashaka kuduhamagara cyangwa kutwandikira ubutumwa bugufi mwakwifashisha nimero 078 857 3951 na 0722221 2573 87 naho kuri internet mwatwandikira kuri heza cyane @yahoo.fr cyangwa se mukadusura kuri page yacu ya Facebook yitwa Heza Program.
Arakoze cyane inosaha umugisha kuri ubutumwa bw'abatwandikiye. Ufite umwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi na tugisoreje. Kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro mukagikurikira kuri radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika.
Tukatubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda radio Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye musabye Maria Yvette ndetse na mugenzi wanjye Olivier Sati Basumba ari nawe waruyoboye iki kiganiro bye bye.
You've been listening to Heza, the VOA's weekly youth program in Kinyarwanda.